give me kind of love I've never seen before. Darling, show me the way, love is beautiful. Hawangu sama kinguva, pindi mafuriko. Sio wabara barani humpati kwa soko. Raha ya mapenzi ni akili zikiendana, macho ya kitizamana na mioyo ikaridhiana. Nimesha za mapenzi ni na mimi nakula ujana, mapenzi ya kugombana tulisha ya vuka. Baby, you're my sugar, you're my sahari, you're my sugar. Oh baby, you're my sugar, you're my sahari, you're my sugar. Kuba moyo mezima kwako wewe, majiku kwako ja na ile ya penzi lako wewe. Kesho wakiagua mizangu dua, nimekuchagua iwakinyeshe mvua. Raha ya mapenzi ni akili zikiendana, macho ya kitizamana mapenzini, na mimi nakula ujana, mapenzi ya kugombana tulishayavuka. Baby, you're my